Wanaompigieni wapi njia ni wala la minister boy nimepotea waliona mlala hoyo can't avoid kumbe sikukosea na watu wanaonisikia wana enjoy na squeeze imeendelea di mama metulia niko so she's like boy boy endeleza mishe mishe tengeneza do zesha sojiweza atakwalisha slale 4-4 zinduka chupa shuka kuwa business siji show show tavuta vyenye husta sijifiche wana rough talk house ipiti chocho zao wana vinyongo kwa nini mindo moto one crop I'm chongo nona kana showbo na nikitema nondo nasema ano sonjo mwanao wabongo na wako na shombo zao na mawongo longo kacha mkongo na bao sijika songo kigongo kamombo kimombo acha hongo acha msondo acha nyongo and I'm the illest negro alive watch me prove you toss a chuhu le los au kukoch mafundi boss na ujuzi so toes how my boss na uzushi kuforce makuzi haitoshi kauna jones lukuki a rebel with a cause rebel by birth rambo you can't step on my shoes I'm on air force babu one on test ni wapuza kitokea stush wangu swezi best na nafunza mbona shell juice wangu word up star you know who you are wengine watakujaji unavyovaa mamangu ziba mdomo ili niepuke balaa yeye mamake hamkatazi cause she's a porno star
imeisha yo imeisha yo
imeisha yo
imeisha yo imeisha yo
I'm the last man standing kutoka kita changu last man standing kutoka kwa shule yangu natoka school in kwa mkats kwa mrats nice slice slaki tizi slang dojo nimeunda kwa mtaa walioona si endi mwili nyumba wananishangaa afu misuko kipara umetoga enzi hizo kisuka eti analiwa boga game nimetoka mbali kulikuwa mnaga uboga ilikuwa kama ndoto na leo ndo nayaishi nikitazama nyuma nimepita kibishibishi tumepoteza wanet now ilifaa waishi imepangwa Mungu Baba haitofaa kuleta ubishi wapumzike kwa amani wanao bado tunaishi hamna uhakika wa kesho ila bado tunaishi mnahangaika sana kuna asiye na mwalimu ninataka kubeba basi niavae majukumu nguvu tunayo nia tunayo basi uhakika bendera hiyo na ipepe history tunazo idea tunazo Faridi na Isaac ilo neno lipepe hiso nchema waki bwana muitete muipeperushe duniani je unajua nje lalisha neno toka Africa I'm not a city neza fanana na asidi nalisha neno toka jungle squeeze naona mipango simkufuru Mungu baraka ziko kwa malengo